teamsafi.com.
Kiniona nabadiri njia ananikwepa, hata bari zangu ataki kusikia, ananitesa kanirubuni, kanibwaka njiani na dalilika. Mimi si wa mbinguni wala tatarika. Eti ti kanitema pikichi, tamu limekwisha uba kushnei babuji. Moyo ti ti sikubari dididi, mateso napitia shuruba yanatamba aiji.
Hayakitaka sawa asipotaka gazi, yanini kupiga na pije uto stakazi. Yesika mwaku dawa, mwache tuwaki nafasi. Tabaki singo kama nana onasaka, inywe nifasi. Tena tapasi, nasema tapasi. Inywe nilewe sana, bacha tapasi. Yani tapasi, nasema tapasi. Na wakinipa mashoga zake nani, dawa mastaki.
Hush. Hush.
Yene pati.
Ela lento na sami, sinzi pa. Makala bisinga, nono sikali. Ela lento na sami, sinzi pa. I'm shooting your mind. Me a zombie, make them dance. I go belit, girls on fleek. Shwala bumuni, nimi na accent, a hikui pressure.
Haya kitaka sawa, asipotaka gazi. Yanini kupiga na vijen, utwa statazi. Yesika mwaku dawa, mwache mtuwa gina fazi. Tabaki singo kama ndwa na unasawa, inywe ni fazi. Tena tapazi, nasema tapazi. Inyo nilewe sana, bacha tapazi. Yani tapazi, nasema tapazi. Na wakinipa mashoga zake na dawa mastaki.
Mwache, ishaweka na unasawa.
Mwache, ishaweka na unasawa.
Nasema mwache, akitembezeka na unasawa.
Kitaka sawa, asipotaka basi.
Basi
yanini kupiga na vije, utwa statazi. Yesika mwaku dawa, mwache tuwa gina fazi. Tabaki singo kama ndwa na unasawa, inywe ni fazi. Tena tapazi, nasema tapazi. Inywe nilewe sana, bacha tapazi. Yani tapazi, nasema tapazi.
Come mix slicer.